fana nye chakabi Echo musajja kwagala Simanyika choba nkugambe chi Joli omanyi ndi mulimba Bakulimbye nye chitakusanira Oli mulungi nyo nyo Chitufu wasuka Amazima togwana kujogebwa Zimanya basajja banji bolabye Bakuwe birungi binji na ye Zemusajja kwagala Kulairira mukwano siri kuleka Kwagala kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira
Obulungi bw'omukazi yenna Amazima busaana ekitiibwa Nagwayagala tamutuntuza No Ebanga yenna mbemu Kubaye mubeza kuma Amazima tagwana kujogebwa
No
Oli mulungi nyo nyo Chitufu wasuka Amazima togwana kujogebwa No Zemanya basajja banji bolabye Bakuwe birungi binji na ye Zemusajja kwagala Kulairira mukwano siri kuleka Kwagala kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira
Kufa siri kulumya kubanga
Zemusajja kusanira